Ukuphucula impilo yam, oh, I've been preaching impumelelo ndiyishumayele. Azange kube lula ngiphanthe ndanikezela, oh bawo ndiyabulela kuyivile imithandazo yam. Iphenduliwe, oh, imithandazo yam, 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 iphenduliwe.
Abathembele enkosini abasoze bathaniswe, abasoze bashukunyiswe, bona bamile njengeziyoni obizithembiso zakhe.
Ukuphucula impilo yam, oh, I've been preaching impumelelo ndiyishumayele. Azange kube lula ngiphanthe ndanikezela, oh bawo ndiyabulela kuyivile imithandazo yam. Iphenduliwe, oh, imithandazo yam, yeah, iphenduliwe.
Iphenduliwe imithandazo,
sekungekho lula ndinethwa zimvula inyama zizisihla.
Iphenduliwe imithandazo yam,
uSathane udani iminyango ivuli amaqhinga aphelile.
Iphenduliwe imithandazo,
sekungekho lula ndinethwa zimvula inyama zezisihla.
Iphenduliwe imithandazo yam,
uSathane udani iminyango ivuli amaqhinga aphelile. Iphenduliwe, oh, imithandazo yam, 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 iphenduliwe. Oh bawo ndiyabulela uyivile imithandazo yam.
Ndandithile umzingisa kanaswa, yamezela kuzolunga mfana, ngobekhaya bajonge kuwe, nikithola ukutya kwalo. Iphenduliwe imithandazo, imithandazo yakho iphenduliwe.